Beeralayda magaalada Jowhar ayaa bilaabay u diyaar garowga tacabka beeraha maadaama uu bilowday roobka guga. Beeralayda ayaa bilaabay inay qashinkii geedaha ka guraan beerta isla markaana ay mariyaan cagacagaf dhulka si ay ugu tabcaan dalagyada. Nuur Cabdulle Colow oo ah gudoomiyaha tuulada Geedo Barkaan ayaa ka warbixiyay diyaar garowga beeralayda iyo dalagyada sanadkan laga filayay inay beertaan. Beeralayda
galeydo kale iyo sidayaaydo kale iyo digirto kale iyo walba digirta tukaada xilliga qabowga aysan bixinin, laakiin waxaa dhulka lagu bacrimiyaa oo galeyda lagu taxadaraa iyada. Marka xilligan sisin lama beeri karo, xilliga qabowgiisa zaa-id ah, bariisna lama beeri karo. Labadaas dalagaa loo badan yahay, digirtaas iyo galeyda saddexdaas jirta waa la beertaa, laakiin inta ka sokeyso sisinta iyo sida sisinta waxaa la beertaa xilliga beerta la beertaa xilliga gu-aan qabowgiisa zaa-id ah lama beeri karo. Marka dalaga qabow u baxa maaha bariiska iyo sisintaba. Wiil roobka la yiraahdo si fiican tuulada uma beeraheeda uma qoynin. Marka rooba hadda si waayna walow roob noo da-ay oo abuurka qaarkiisa uu soo dhashtay waana ciilan yahay oo haddaan gubin laguma fogaa karo. oo haddii beerta haddii gugu la geliyay dadkii waxay ka baqayaan haddan roobkii hadda usoo zaa-ido digu haddii la geliyay roobkii hadda usoo zaa-ido beerta ama waxa laga dheefi waaya isleeyin. Beertiisa haddii udaayira waxay u baahan tahay roob soo celis ah. Abuurka kii hore oo abuuranin waxay u baahan tahay roob celis ah, ay kale haddii lagu abuurto oo